ni khuluma nazo ashala umhlabana sala nyoka abantu mathumbu nje kwala nafuza nabona sizo wena ebasha umhlabana sala bona nibona ngamadaba ntaba nemana ngazona ngakanzo sanga clash kanti ushiso kwenqamlela la kuyizikhi ndi kuyashesha uthi nipho mphuzulu umfazi hayibo
ama palungwa kokoko mathambo sibhetsa mantanja mfazi umnyamane ngalo zakhe la umfoka mamthembu lapha ihlaba khona hawo akhele umhlophe mfana uthini uphuza umfoka majaza
Sasha pela kuze kheme phehlaba ngaphela phela umfoka majaza nakhona phansi emkhomazi embuya khona eThekwini la ngikhona wo isitaka mbiji leswe
isikata lesi
isikata lesi
isikata lesi
hey yaphuza kheme
hayi mfana
uyisa kanjani lengoma
hayi kwanjiwe mfamanyo mfana uyabona ngizwe ngikhumbula ekhaya lelethiwa ziyangena ziyagaga kwela kule kwela ke sikantu uthini namfoka
Hey, nami ngisho njalo ndoda ngithi hayi mfoka manje mfana ngathi ukhumbula amasoka sikakhulu mfana wami manje mawenza nje hayi man hawu kodwa insizwa mfana ziyabopha noma ithi sishiyile madoda ngicela ukuthi ibe nathi noma ihilele lapha ekhona yazi ukuthi sinika amandla sikwazi ukuqhubekela phambili angithi kunjalo hash
noma kanjani mfana sithi insizwa ilale kahle la ikhona
kunjalo impela nami ngiyakhala ngithi mndeni nokankosa lehlanga lengehlanga ihlala yenza nakunombala
Hey, man. Hell yeah.
Sunshine and Castellet.